Uamuzi bora lofanya ni mimi kuona wewe.
Kama sio wewe, ni bora niwe mwenyewe.
Kwanza waweke karamu, tuime tucheze, tulitunywe tujigaragaze, hadharani tuweke.
Pacha wangu wa upani, elewa ni wewe. Shida zangu zako zangu, mzigo nipe ni utweke. Tunapokezana,
ukilebewa, mzigo na upokea. Pamoja tunapambana, ukipata na mimepata.
You my guy, you are my charge. Siwezi kukusaliti kisa mtaji. Na yatamini mahusiano yetu. Na mumba Mungu ayalinde.
And I won't ride his wheel until they all fall off. Ukidondoka na dondoka na wewe. Cause if you ain't got love, then what do you want?
I'd rather be
kuna mapaka mjini, ila mama sewe.
Kuna madanga mjini, ila baba sewe.
Uamuzi bora lofanya ni